Zabbuli ya 31. Ayi Mukama, nkwesiga ggwe, nema okuswazibwa ng'emirembe gyonna, ondokole mu butuukirivu bwo. Ontegera okutu kwo, yanguwa okundokola. Obeera nga gye ndi olwazi olw'amaanyi, ennyumba enkomera okumponya, kubanga ggwe oli lwazi lwange era ekigo kyange, kale ku lw'erinnya lyo onkulembere onnuŋŋamye. Onziye mu kyambika kye banteze enkiso, kubanga ggwe oli bbugwe wange. Mpaayo omwoyo gwange mu mukono gwo, ggwe wannunula, ayi Mukama, ggwe Katonda w'amazima. Nkyawa abo abalowooza ebigambo eby'obulimba ebitaliimu, naye neesiga Mukama. Naasanyukanga, naajaguzanga olw'okusaasira kwo, kubanga walaba ebibonoobono byange, wamanya emmeeme yange mu kulaba ennaku. So tewanziyiza kukwatibwa mukono ogw'omulabe, ebigere byange wabissa mu kifo ekigazi. Onsasire, ayi Mukama, kubanga zinsanze, eriiso lyange liweddemu olw'okunakuwala, weewaawo, emmeeme yange n'omubiri gwange. Kubanga obulamu bwange buyita n'okutegana, n'emyaka gyange giyita n'okusinda. Amaanyi gange gampweddemu olw'okwonoona kwange, n'amagumba gange gakozze. Ku lw'abalabe bange bonna, nfuuse ekivume, weewaawo eri abalirwana bange ennyo, era nfuuse entiisa eri mikwano gyange. Abandaba mu kkubo ne banziruka. Neerabiddwa ng'omufu atalowoozebwa, nfaanana ng'ekibi ekyatisse, kubanga nawulira okuwaayiriza kw'abangi, ensisi yanneetooloola. Bwe baali bateesa ebigambo awamu ku nze, ne basala amagezi okunziyako obulamu bwange. Naye nakwesiga ggwe, ayi Mukama, nayogera nti, ggwe Katonda wange, entuuko zange ziri mu mukono gwo, ondokole mu mukono gw'abalabe bange n'abo abanjigganya. Amaaso go gaakire omuddu wo, ondokole mu kisa kyo. Nemenga okukwatibwa ensonyi, ayi Mukama, kubanga nkukoowodde ggwe. Ababi bakwatibwenga ensonyi, basirikenga mu magombe. Emimwa egy'obulimba gisiruwalenga, egyogera ku batuukirivu n'ekyejo, n'amalala n'okunyooma. Obulungi bwo nga bungi bwe waterekera abo abakutya, bwe wakolera abakwesiga mu maaso g'abaana b'abantu. Gy'oli awakwekebwa w'onoobakisanga enkwe z'abantu. Onoobakuumiranga mu weema mu kyama eri ennimi eziyomba. Atenderezebwenga Mukama, kubanga ndaze ekisa kye eky'ekitalo mu kibuga ekiriko ekigo. Nze nayogeranga nnyanguyiriza nti nzikiridde mu maaso go, naye wawulira eddoboozi ery'okwegayira kwange bwe nakukoowoola. Kale mumwagalenga Mukama mwenna abatukuvu be. Mukama awonya abeesigwa, era asasulira ddala mu bungi akola eby'amalala. Muddengamu amaanyi, mugumenga omwoyo gwammwe, mwenna abasuubira mu Mukama.